to kiss, baby.
Hasta la vida.
Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pega que papay, Juju? Que papay, Juju. Akiniangalia, Juju. Namlipia bia,
Juju.
Akinikatikia,
Juju.
Pesa namrushia,
Juju.
Kaniroga kiwe pesi,
Juju.
Akwana iwaza guest,
Juju.
Mimi nakunywa balimi,
Juju.
Yeye nampa henesi.
Akichiti muwacha chiti, mana kwangu fiti, nasema simuachi.
Wafanye kwenye viti, ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema simuachi.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai, Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai, Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai,
Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Nimekufa kipodo, kani priga kipapai,
Uyoyo.
Akija geto nampa dodo,
to the left, to the right, I shake it.
Whining for me, baby. Na haja tibi, no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zangu, and I can teach you, baby. Ijo yo dan lo ji, ijo ile ma joku. Say, have you washed your pants? Toss a lie, do any of you do as a lie. Shebi na me, we get my life. Shebi na me, one job this life.
Just one,
Uyoyo.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai,
Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai,
Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai,
Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai. Mama kipanda ndege ruka juu,
Juju.
Tatembea kwa migu,
Juju.
Panda range brand new,
Juju.
Mitapanda kiliku,
Juju.
Ata nikikufuma geto na msela,
unona sipendi.
Umenipiga Juju kibindera,
soma la mapesa.
Ati nimemwona na pimbi,
uh-huh.
Anadaga kidimbwi,
uh-huh.
Anakuchuna shilingi.
Niache,
zoba la mapesa.
Elementi maisha kamwaga lazi,
uh-huh.
Tipsi ana mabwana shazi,
uh-huh.
Fote fote body room unala chazi.
Niache, zoba la mapesa.
Akichiti muwacha chiti, mana kwangu fiti, nasema
simuachi.
Wafanye kwenye viti, ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema
simuachi.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai,
Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai.